Wild bossy kucharo, ichini chimbi kucharo.
Wizzy baby,
Wizzy baby na mula.
J Cash,
Wizzy.
Let's go.
Dating in Afiki za limit. After yunshi kwa sila I mean it. Zine wa mushe ziva nyimbo lini. Tigelo mba mahatu jump on the remix. Niki siku kusi ya baka muya yae. Sinye so kusi la baba wale. Sine ko pushing I weka mama. Paka chenzi peze pa mwamba. Never seen it beauty ye ulinayo. Diwe na mayo pawa na mayo. Mumu sebo bagai diwa mahalo. Atichiwa mana wako chalo. Nipaseko chance nfake pa probation. Ukafuna service to my location. Pampa to pampa ukuku ma occasion. Nikokola pofulu museveni.
I don't know
who J Moon.
But you met me when I dance.
Why is it?
Wandoa, it's your vibe. Wandoa, it's your vibe. I don't know how to dance. But you met me when I dance. Wandoa, it's your vibe. Wandoa, it's your vibe.
Yekuletele salamu ngombe fo nama ekisi bobeba mweneko tema pange vile chitika paso baba wela kubeba tigigo bali wewe ndapena nga dandi daluba na shikwata po 5 iwe na temwa no kuchire nesi lolo benge saba mini nikisi
Pretty Angeli My baby Akumwate mi
Wandoa
Pretty
Wandoa
Angeli